kati tuzibye ne mubise ng'engongi wansi emyala gitwala munkoko ata kyuma tukutte ku nnyindo kungulu kuno tweyalira kiki ekituula byennaku eki byonna yumba abalina ewaffe ensenyi mwennenaate obulala kasaka ekibuga ky'abajjajja era obuzika magezi kuula bannyini kyokuba nze singa enjuba etuzimbye mu mawanga eriyona batwazizimba waffe masaka nkyabaliko singa tuleeta n'abalambuzi okwerolera ekibuga ky'abalimi abapya twabedde nnyo naye kati mmese ze tusigadde okugoba saka kuleeta n'amaziga bubuyitamu tuli Kampala tuzimbye yonna yonna obutaka eyaloga beebutwera n'embuga kyawanise muli babikukuluma kale tuzeeyo nnyo emabega Kampala kyatusika tetulekeko okufuma muli babikukuluma naye tuzeeyo nnyo emabega Kampala kyatusika tetulekeko okuzika ennaku ala waliyo nebisiri kati tusensera nkandi oba ogenda era abayizi mwangu wemutwala entula emisuugiri emasaka yonna ebisiko anti abazeyiga baggwa byonna bizina agana tundi Kampala mukwasamirira wamma otuuka gye tuzaalwa nofe ekiruyi ezaali enguudo kusensera ng'ogenda kuwondo kwalika amayumbayumba makadde bazimbwa bagitaffeyo mu myaka egiise lwabaana akula yadduka teryayongeraku tuli Kampala tuzimbye zitemya ng'abantu okutuusa jjo lwe twevaamu nga nzayimba ne kaweesa zaaliwo omwami omwawo bakooza tuzimba y'amayumu weyokka okugulu ekyalo nekimuzuula ku mmunye mwakatono kale singa ne bannaffe badde obutaka bali Kampala muyenge eyo tuzza mirambo tuzaawo enseeka ekyutwate nonsagazi twerula ebijja tusinga abasula mu bukololo embeera Kampala naye niweefabani sikankana gye muntwala wakka okuluka tube mu Kampala tunyagemu ng'abanyazi byetubye tubireeteeka okuggwa okugasa sibagaana kuzimba Kampala bw'obanga osobola nange gaba nnina amaganga kunga omulimu naye ebizinga y'obukulu nadde obutaka bubondaaganyulwe muzzukulu gw'oli ku kimuli babinkukuluma kale tuzzeeyo nnyo emabega Kampala kyatusika tetulekeko okufuma muli babinkukuluma naye tuzzeeyo nnyo emabega Kampala kyatusika tetulekeko okufuma ennaku abadda toloto omuno obireka zemuddu yannuma nnuwa byange mpaako olaba abatongo bannange bonna abaliyo abafunga lwakuba teyiye wabbapikira twekolamu abanna buddu ab'endongo sennyini wange kawula ddayapegaati naye okuziika kwa buddu ebyo nteeka eri mala okulwanira ettaka lyange ng'omuntu ndowooza kati ebyobuyigirize si nsonga abaasomesa bambala benjira nsobola okusoma kuyamba luzungu oba okubala naye ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu kati ffe abaasoma gitaka tukunga abantu tubabuulire ku kyabuddu ti anaagogolwa temubalaata bannange lunoddwa luyinja otweyambula mu mbulabe okwekamba nnyo kutwajja kuyakayakana nga myamyansa olyoke tusekere embiba tukyowanirira basudde mu mpita enkomere waatemizira lyoke mbagambe n'ekiri balemu okwebigika eggombolola mu ensibuka y'eri mutenga omulunga gwekawoko ate ekyalo kubonda ettaka lya semuyindi jjajjange kitange yeri yakatende kizza omugave muli babikukuluma kale tuzzeeyo nnyo emabega Kampala kyatusika tetulekeko okufuma muli babikukuluma
kuse mabeka wo kampala jamzika temuleke kukuma muliba bingu kurumakale kuse mabeka kampala jamzika temuleke kukuzika muliba bingu kurumai kuse mabeka kampala jamzika Muli babi kukuruma, muli babi kukuruma, muli babi kukuruma, muli babi kukuruma, tuze nye babi kukuruma, tuze nye babi kukuruma, kampala jatsika.